Skip up. Remember. Skip up.
Lamba, Lolo, Lamba, Lolo. Daka, 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 daka. My bed boys in a kufo.
If you want to hear that tune again, somebody say, run up!
Hitman thing, Batman thing, Batman thing, Hitman thing, Hitman thing. Wa baby, stilo. Wa baby, stilo. Wa baby, stilo. Wa baby, wa baby. Wa baby, wa baby, stilo. Wa baby, wa skia. Wa baby, stilo. Wa baby, wa skia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, siujibebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba, ko fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzira, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, ototo wili tunadai. Njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high time, chakukata walai. Tumuwabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Wa
baby, skilo. Wa baby, waskia. Wa baby, skilo. Wa baby, waskia. Wa baby, skilo. Wa baby, waskia. Wa baby, skilo. Wa baby, waskia. That girl, she a bird and she know. Chicky villa mini marda shiro. Like a slave body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, takinyonga. Me napenda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kikonga. No lie, fine girl umeni roga. Ume stand kama tatutuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujenga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Toka chao hadi doni na wabeba mbao mbao. How how, na wabeba hadi how. Now now, juu juu kakarao. Beba, ndo tuwashe angalau. Nina heshma, so sipendi madhalao. Yeye na yeye, hadi tutoe njeve. Toza bila belt, tumebeba mizigo kama mama wakikomba. Wow, I swear ni kimcheki mina melt na. Ako aware leo siku nitatesa. No fear juu, nimejibeba masidis kama DJ. No sweat, usiku bila vest, no dress. Game pole pole kama chess. Na after that, takubeba kila place. Queen na crown, wendo empress. Pesa mingi nimebeba ni ku.
DJ Skip Up.
Drinks na my links, we come on to. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we come on. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we come on to. Tene furahi day, kuna kiroro, we come on to. Tene furahi day, kukwani loro na, we come on. Wanna drinks na my dem. Ama tuna slide tu kwa mariem. Tukitafta maresh kwa bagem. Yuna tuna dana wewe uko game, yeah. Niko game inde. Nina pega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But bado na kubeng. Yeah, niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu. Si niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu too. Sit up on a drinks na my dem. links na madem we kamu. Sit up on a links na madem, links na madem we kamu too.
Sini furahide, na kuna daige. Kasindano kame jame, karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogi lige mbonyose. Nikaju, jaju vile kakothika. Piga deki, na bado kana pika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makala kirombo sani na chest alafu
shoka. DJ Skipper.
Design ya revenge, gide, gide, leo ni na mide.
Links na mayengs, links na mayengs, we kamu. Sini kona drinks na mayengs, drinks na mayengs, we kamu tu. Sito kona drinks na madem, drinks na madem, we kamu. Sito kona drinks na madem, drinks na madem, we kamu tu.
Sipi pewe zile ndoro, zile ziufanya mini go hadi moro. Zile ziufanya tunakosa mamoro. Snipe morale ya msha usidoro baby. Gurumisha isonge, nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juu hii bunde imepeba mborogoto. Rungu kienyeji hapa na gedongo. Hii bastola imepeba mborogoto. Rungu kienyeji hapa na gedongo. Bada manado
yeah, drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu. Sini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu tu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem we kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem we kamu tu.
Niko na kamu tu, na wengine wanadai ku kamu tu. Waiter, leta, ziki kamu tu. Marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambiza, wamnyonyeza, na malaleza.
DJ Skipper.
Niko na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex,
now hear this.
Thanks na my ex, na mapati ya subuhi.
Sina ziyo ni ukona number one.
Kama ako hapa anadai wewe.
Na unawekea, MCA wako wapiti kwa macho.
Thanks na my ex.
They are the criminal.
They are the
criminal.
They are
the criminal. They are the
DJ Skipper.
Yo ni criminal, kama ndlama Buddha boss kama Vindio. Mina cheki blue, wa una cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot. Yo ni criminal, ukirombosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha go de past besiniko. Yo ni criminal, you are criminal. Nda kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kuchiki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store. Ay! Yo ni criminal. Ita soja kuna vile tumevamiwa. Na mabusta wote leo wamefagiwa. Mazi wangu wanadai kumkatia. Na ye ni chizi maze anawapatia. Utamua pesa ni kuzibebea. Ndo makriminal wasicheki nikipepea. Na magova wakizusha na jitetea. Wezi nipata pale tau nikilegea. Maze mtani zimeshika tukidegea. Red Devil's best slip nimekelea. Ikaogelea, itaendelea kuele.
Siyo ni criminal.
Criminal, Doni Yang na maweng El Matado. Nina mali toka Kenya hadi Mexico. Kani mchezo mina penda El Clasico. Kani pongi na yendesha kama bicycle. Kani simu mina bonga kama terminal. Na kwa meza na wameza kama animal. Wakilia na watibu kama panadol. Na ikizidi na wangeza paracetamol. Ka umesota na umedunga weni criminal. Ka una sponyo unashigedo weni criminal. Una haga na unafura weni criminal. Ay!
Pelican Orient, Mango Kawaki Fika Bassin Pelican Orient,
Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Orient, Pelican Or
Ari jongeus bwana taniwa. Akidai rungu bwana tanijua. Nim hot kuna vile nitaungua na maziwa jo Mr. Pumua kuna jeve na Mr. Kijua uko ndeze na Mr. Kijua niko rieng na mademo mejibeba afadhali mpige kuni mejiweza kani chura kule jonsha mkemba lenga sura mita bidu nimemteka kako jaba niko jaba na matempa na masingo zile ngori sieta hepa alizichocha round 3 akateseka piga dry dry chasa uliweka zima bad na ugiza iko beta. Unda homes utapigwa hadi ngeta. Niko ring na before chaniwa. Zimeshika na before chaniwa. Kwa the ring huyo bana chakua. Shikilia bana huyo chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Ziki nyanya, peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Jaza dasa kufuwa mpubie. Leta shash niko ring na madf. Ongeza jacks
DJ
na wengi
Skipper,
ya mapie.
The official party DJ.
Taka taka jenga kwako chuki ah. Zimeshika juja make and cookies ah. Nina feel ka teacher on duty ah. See you happen hadi na suti ah. Na maslay kuna bebo na nduthi ah. Na samosa ni zile za puthi ah. Unda sana kama na uthi ah.
Guo fupi ni zile za uthi ah.
Nike modo man meo wanga rieng. Ni itasongo man venye na zitweng. Eko yo wamoranga na kamkoba ring. Kawagitha kaman neke sepe ring.
Meo wa shangwai adi kwa baraza. Niko bash na mango koka saba. Ziki shika lamba lolo chora saba. Rombo so, adi mwage haga.
DJ Skipper. Oh my god.
Zime shika na rifu atani uya. Kote vye mwye bana chakua. Shikilie bana uya takua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Ziki nyanya, peleke na ring. Mango kwa wafika basi peleke na ring. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring.
Toka om bila breakfast. Me say FF. Me tell you food fast. Food that I satisfy. Food that I quench thirst. Domina hand.
Baby now.
Nadishi anytime, any day, at a Monday. Nadishi daily single jipaka Sunday. Besha ya kija na mpaki pande. Tunadishi wote tunapiga asante.
When Joshua 1 plus 8 mawadi yake domina meditate. Ina educate. Chica, it's not too late.
Kula neno, kula neno. Kula neno KDF. Kula neno Kula neno Kula neno
KDF. Nina kangumu. Kwa Mungu na kangumu. Ananifanya natumu. KDF. Nina kangumu. Kwa Mungu na kangumu. Ananifanya natumu.
Swag na feel weaker. Spiritually na feel nina shuka. But when we eat it move inongezeka. Na feel powerful na feel kuruka.
Jesus power.
Power.
Super power.
Power.
Satan power. Powerless power. Jesus power.
Power.
Super power.
Power.
Satan power.
Say
powerless.
Kula neno
Kula neno. DJ Skipper.
Kuna bakana, abo nyuma na sidika mna fanana.
Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na panda, panda
si upanda na. Now you're listening to his mixtape for Result and you missing out on some real good shit.
Nikidugi nimepaka nitachoma mboto. Nikidutu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Nando tapo machapo mbaketo etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na napiga goto. San pig wara lock kupaka na joto.
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Skip up.
Sandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tiki tiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Anda wota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nerika mnashadia tute washana. Pale zape macho zangu zimenyana na. Igo ready imistedi nani.
Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Pate meti yako lead bila kupata wafis. Kwanza kenza stories ama tapatapa nani ya buu. Tonda kumdandia, tamdandia mbaka kesha. Tinguna na daisha mbako bigi kamepewa. Tonda na dadiandai ura ura don don. Tonda na changi anguai uya uya don don. Lapo na kazi anguai uya uya don don.
Now hear this.
Nina ayo bas kuna boji
shot baba.
Fat fat uzi pandana. Mana kila day bano na itangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana.
Watani do kama Daud. Brava. Watani do. Watani do kama Daud.
DJ Skipper.
Watani si toke. Nisi toke. Watani si toke. Nisi toke. Watani si toke. Nisi toke. Brava. Watani si toke. Nisi toke. Badang badang badang. Nafikia niko high sindogo hiyo. Ivile nimetoka famorio. Alinipata kwa mta kwa mangorio. Sa maisha tam, tam kama orio. Wacha nizitoke, nizitoke. Alinipata pale chini kwa matope, yeah. Wacha nizitoke, nizitoke. Mina ye kam kisi na matoke, yeah. Sa mikono juu kaza pasta. Na shetani yako chini kama tafta. Tingiza mguka haina plaster. Tuzitoke twende fast. Nasikia kuzito. Nasikia kuzitoka. Juu ya kule nime to. Juu ya kule nimetoka. Badang. Watani do kama Daud. Brabadang. Watani do. Watani do kama Daud.
Skip up.
Badang badang badang. Watani zitoke. Nizitoke. Watani zitoke. Nizitoke. Watani zitoke. Nizitoke. Brabadang. Watani zitoke. Nizitoke. Badang badang badang. Amefuta chozi hakuna kulira. Chini ya mwamba mwamba ndo natulira. No game zapa hizi mupira. Kanifunza mengi mengi hadi subira. Wengi wazitoka. Wakiona chifa maraisa ko area. Mina zitoka. Tunashukuru niko hai niko area. Basi mikono juka za pasta. Na shetani yako chini kama dafta. Tingiza mguka haina
mdafta.
Zitoke twende fasta. Sikia kuzito.
Ya bulldoza boy and prince representing the maddest city girl. They talk at them, I don't got them. We the empire representing the Darwin, Darwin, Darwin.
Badness killing at the dance floor. Got high jeans, boss, na maviato. Mashisha na madrinks, I'm gazette. Ziki shika shika or the dance floor.
Dance!
Link to the floor or the pop.
Girl bubbling.
Girl them a talk or the dance style.
Talk!
Identify me with the other dance.
Dance!
Bulldoza, bulldoza, bull. Everybody grab a red bull.
Now here, yes.
Bulldoza, bulldoza, bull.
Skipper.
Grab a red bull. Cool you back, front and back, spin
Odi.
Skipper, you are now listening to the ladies' favorite DJ.
Nikifika stage, mean the boss now. Sile na haribu, you can check now. Madam wanna scream, do na kill now. Madam waki talk, juma songs out. Kenyan big style, ina move with miles. Kenya iki dance, Buddha boss, smile. Vile ime trend, itaka for a while. Na siku chochi juu, I am a smart. Odi dance king, mean the ule king. I got this thing in my blood. Kenyan big style, ina move with miles.
The DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him. Skipper playing new music right here, right now.
Follow DJ Skipper, the toughest, on Instagram, Twitter, and Facebook at Skipper the DJ.
Yeah. Nasioni kosa mtupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Naturally diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Yeah, nasioni kosa mtupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Naturally diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Game basi pale Instagram be. Bena benda sign is oma. Pale Instagram be. Bena benda sign is oma. Yani pale Instagram be. Bena benda sign is oma. Yani pale Instagram be. Bena benda sign is oma.
Skip up.
Namukia ni go Insta. Super na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha. Twitter pana dani ndalalisha. Chuma ona uyu. Ako dance wa mebeba. Ona uyu. Ako japa na mavela. Ona uyu. Yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza. Twende dada blanda.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Yeah, nasi ulikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Game basi pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Yani pale Instagram be. Bena penda sign is oma. Yani pale Instagram be. Bena penda sign is oma.
Napenda is oma. Unanilenga na umevai luku tu. Nadai wife keja na zuku tu. Na kudiem walai unadai nugu tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Sonsa ashara usha jodudu ju. Na kudiem walai unadai nugu tu. Kemba tutu akufiti shikisha njugu na njiti. Cheki bro, washa shasha adi moro. Bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanya sh, puff puff. Orosho, piga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pani insta double tap, tepo kembe tap.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr.
Bagging. Nasi ulikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe.
Naturally diva last money spend.
Now hear this.
Hata kani mita Mr. Bagging. Game basi pale Instagram.
Dema kipita, wana guruma.
Skipper.
Kakioma nashikisha na mayen.
Ha, na mayen.
Sikisha.
Chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow. Tuwa bamba mnipenduru ni wa show ni kiblo.
Ni wa show ni kiblo. Ni wa show ni kiblo.
Wamlambe
Wamnyonye.
Wamlambe
Wamnyonye.
Wamlole.
Masiba yeo spin na maye.
Vipi wa say it boy MC Frank the hype boy. And I'm hanging out with the baddest DJ in town, DJ Skipper the toughest.
Twende, niko basi na majemu wana inamia. Wana rom na gurosa nina kamatia. Na wapiga kisa ili wakisikilia. Nikimada wanadai watafungulia. Tukifika nani wote wanazungushia. Na guruka kwa kitanda kwenye hailo. Na sine wasiwasi bali ni kuchungulia. Chris Christoph kuwa dandia. Nikianza wanawika ni menyenyulia. Wanishika shati kisha kunipandilia. Walipora rabe down na mamia. Kube walikuwa menipangia. Kukuni tazamia na kunimulikia. Kama malkia nikawa angalia na kuwa andia. Na kuwa andia. To the right, to the left. To the right, left, head. To the right, to the left. To the right, left, head. Right, left. Right, left, head. Right, left. Right, left, head. I'm a ninja, not a nigga. Any girl nike muta anakuja. Akinyita anabuja on a finger number 97. Nina shika haga nikipulisa mabega. But no ada oga analiwa na majiga. Ungetani ni ibega kumbe ye gold digger. Ana roll kama chaga na kumop. Kama chuga nika pray to jako. Zeni omega all from kaka mega console. Nipe bega nika tiga na kumwiga. Move to the right, to the left. To the right, left, head. To the right, to the left. To the right, left, head. Right, left. Right, left, head. Right, left. Right, left, head. Niko ndani na malofa, nikibamba na masista pande huu. Ni magufu wana chikini na sifu. Wana thani mini sponsor, wana panga kumitesa.
Now, hear this.
Lamba lolo samse lila. Every man I see that.
She a greedy, she a squeeze it.
In a private, she won't keep it.
She a greedy, a squeeze it. In a private, she won't keep it.
In a late night, me a dream it.
When me turn your back, you won't feel it.
In a late night, me a feel it.
When me touch your back, me a feel it.
Let me set the mood till the morning light. Me not stop till you alright. Baby, let me say that me want ya. Believe me when me tell ya. Me not stop till you alright.
Lamba lila lolo.
Skipper.
Lamba lila lolo.
Give me bass on the treble. You want jump on top of the table. Fire up on me. want pull off the cable.
Give me mic, let me show you that me able.
I'm driving, you won't give it.
In a late night, me I dream it.
Me turn you back, you won't feel it.
In a late night, me I feel it.
Skip up the but official party DJ.
Lamba lila lalala.
Timeless Noel. And this time you're doing it with the dance inspector. Aye girl, by the name Jabby.
Dancing me shika machine ani. Kila choche kila mka ani. Dancing na leta burudani. Dancing me shika machine ani. Kila choche kila mka ani. Dancing na leta burudani.
Body in the street, body in the church. Come slow, take your time, you know I feel rush. Heaven kuna bash. Check if you wanna dance, all the dance. Power, simple dance you can manage. How we got you any dance college. Getting, stepping in courage. Now tango play like you just take a hot porridge. Energy that told this ring is big and you know. DJ play gospel music more and money. Me okoka, whatever me say no and no. No, no and no. Body, dancing me shika machine ani. Kila choche kila mka ani. Dancing na leta burudani. Ordinary, pull a boy, waka waida mtaani. Ana leta dance, inashika hadi mashinane. Koda na mjuzi bila kujua ye ni nani ama nini. Hey, Dawdy alikuwa Odi. I guess that's why, jina ni Dawdy.
Now here, yes, yeah.
Mina kamu kama ordinary dancer.
Skip up,
nati numenifanya dancer.
Basa the official party DJ.
Ulinikata julijuanda kukata. Jukaungia nikata mine ngea kukata. So nikangoja wendo nikatae fast. Cause I'm a gentleman and ladies go fast. But let me tell you something young woman. Abana wekia wanaume roya chuma. Ukikatiwa jo kubali kukatika. Amo kizeka ndio maringo itaisha yeah. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma besta kwa kujizi mboli bakisha. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma besta kwa kujizi mboli bakisha yeah. Unakata kuwa demi yangu. Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Nana kucha kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini. Nasura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhani agawewe ni nani. Daka, 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 daka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako. Hata ningejua ninge akatia dadako. Daka, 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 daka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako. Hata ningejua ninge akatia dadako. Kukupenda ndiyo mihu regret ngitu sana. Hata natamani ngatunge waipatana. Heshima sha fake na umejatuma drama. Hata nashukungulia chango la ana.
Mara hati leo unaitwa Natasha.
Kesho
umechenjina
unaitwa Sony. Leo uko siungo kesho uko na bwana. Mara unashionga mara unashitoni. Alive suspected you're a criminal. Na kama wendo dema chani kai hivo. Staki hata mwingine achani kufe single. Meni achana chronic bachelor syndrome. Unakata kuwa demia.
Dazimerada kwa mkadanza kukenda ukiwa. Nana kukama kila kusha kusha plan.
DJ Skipper, the official party DJ.
Kilalisha unda plan. Itisha hizo keku na majagu.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we turore. Oldie kabisa turore, turore. Meda ofisi turore, turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangonya kamonya isanza tuku banju. Ushageruka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichu. kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu hakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stareye tube tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Ju wengi wa uko ndani ni wako. Chiki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Ya juo nitadiki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Kudu wa muranga ame come turori. Makek zikiisha mbura tina turori. Tuki mix na kindogu zitu gorokie. Mina katabiko adimu ni kurori. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na katabidi minta city adi wada. Kima uru toa kutu adi nkiwa jaba. Nyorea miya pana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Yo, nabonga tu Arabic, ni nabonga tu nangeli. Ya waroro amekamu, amekrom ka bakteria. Nataka tu nilewe ni beboy adi maeria. Kadeli ya kusere tu nabonga tu ya maria. Shikisha njugu na bebe dei ni kachok. Hapa mindo sponsor, mindi yo the host. Piga dot, piga chok, na makwila na matost. Kibash kikolit, kime anda tu kubani. Kiumi kuna miguna kam, baby kam. Zama dem zime naiso, me anda tu kutan. Na wagenge zimeshika ni kushuka na madam. Nina die figure 8, no nisikie tu kutam. Kata kutu towa nyege punguza mahanjam. Kukudenja kuwa manga tunapenda vitu tam. Na kama we ni fizi kama line da kukross yo. Seti kish kende chain most most.
Shuka na madam julu benka ni gun. Tuka iyo plan kuru wengdo ni ban. Kame stand up ready kuna mresh asha wet. Kame city already sunajua wendo next. Kame mada pinga sunajua hii ni case. Kana daye moji kuna aja ya kutes. Anadai konyagi na machesa za makres. Anacheza kumbuni na sijui kani pest.
Itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kao juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kao juu utajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Chuma na rudi bila tupi au sindila. PSG, hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Ni ya nike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra City Shash. Chain, chain, Mali end around. Kitu safi toka south. Rastaman, water go and deep. Na wadigida waroro wakitikida.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kao juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kao juu utajua.
Naiwake. Sina pressure kani manzi amebeba. Kani miti itabidi nimesareketepa. Sina pressure kani manzi na kemba. Nina tumeneza lala leo mpaka December. Attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Tunda leo imeni bamba to eh. Niko na dema na madia bato eh. Amenito wa Kenya mo anaishika shika. Ameraru wambaka shati ya manza kunilamba. Ashadai acha. Acha kuacha.
Naiwake eh, eh. Naiwake eh. Naiwake.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua, kao juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyandua.
gani sape na fua kao jui utajua.
Ni Alejandro, nilihama Dago. Nimebuy mansion kando ya pango. Kuna graduation ya boy Vajo. Saini chama na mafisi sako. I love you na madem kama tao. I want you na ma BFF wow.
Me, I need a beat. Me, I need a girl, then me, I need a freak. Slim body girl, but a bumper be thick. She can handle a man with an 8-inch stick. Go man, you know, man, I need me to call it. Watch out, watch out, and I'll
Sabo kirama.
Cheki ni kwa maji zimeshika juwadi. Tunda ni kuduna tunadunda mbakadi. Shika manzi fiti ya kikupali tunablida. Kama ni kumbigi juu ya meza. Cheki na kamsupa kama ngwati na kata. Dili ni kuseli ata mambanga kuanganya. Supa ako dando na kichocho na panda. Nasimama na rongosa kiuno haga kwa mara.
Hakuna blee kibura na kata maji mbaka che. Hapa msupa juwa kuna spama ni kubren. Na maweita bura misleki sana jodi ze. Ape. Basi mbebe nipe sabo kirama. Sabo kirama.
Niko dry spell mezi kadha. Umejaza nyuma kama taxi ni waria. Kutu imejana sezi fika peya Samantha. Pio kikaza minda ora ndadandia. Mina Tasha kina Flora na Maria. Ukirombosa mina kosa mania. Na kuna namba ukichora ndapandia. Na kutaraka kuna dos na kwamilia.
Hakuna blee kibura na kata maji mbaka che. Hapa mtupa jwa kuna spama ni kubena.
DJ Skip, the official party DJ.
Basi mbebe nipe sabo kirama.
Ala at 0729-653-334. This is DJ Skipper.
Kizima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari na kizima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari na kizima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari na kizima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari
shika jaba shika mtoto dini babla pige munju kwani nini hola gala dance shike meza shike onanga yani double chance mami do fisika unarada kuna koto bond.
New position. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Rada ni gani tuingie ndani. Juu misiba ne minajua uko honi. Janta jodo undo inamata ganja famanya wale wajanja kukukulia wanachora na wasapa wanachora na wasapa
shukri wagri ten nasema shukri wagri ten yo katika dondosa natigal rombosa kila mutu rombosa hey.
Nakizima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari. Nakizima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari. Yala new position. Yala new position. New position. Yala new position. New position. New position. New position.
Yokifuniko toshe chupa katika kalija ina mfupa baka rangi toa kutu hituma hezi waikus nimejipinchuma nika spread dizi jake karuma hezi waikus nimejipinchuma. wanajipinchuma.
Mlango inabishiwa na watchman. Juwan awa una wika tutusha. Ushaiguswa usikie tukunyora. Ushaiguswa usikie tukuoga. Bahati yes, mbao kilipata yeah, juu ya handas. Kwanza nikichanganisha
tafadhali, tafadhali.
New position, 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 new position.
I'm the master here with the master plan. So sitambui hizi mafemi plan. Nono ulimea boobs na boss za kujichocha. Ata unite pilau kwa ugali utoshi boga. Femi plan, the only thing unaza relate now ni spam na over. Hauna diversity, you do the same things over and over. Kumerera, rikicho, bend over. Ati biggest achievement ni
Skipper, the official party DJ.
No wonder you keep sucking. Ndiyo mana the only grade you can score here is a D. Ata perform dede, autoshi sembe. Umeishi industry, una hiti ngapi. Eti sport pesa, una pesa ngapi. Ata udunge kijeshi, huwezi mada beat. Ata udunge kijeshi, huwezi mada this.
Wana doke kofa ni Toki kotoni, ona toki kotoni, toki kotoni, nore wemo songi, wemo songi, sona pe, ona toki kotoni, toki kotoni, ona toki kotoni, toki kotoni, nore wemo songi, wemo songi, sona pe.
Ugire mwanake, ugire kehe. Oh, vasi yako iliandikwa na utakire hakiri we, utakire tobo.
Seems like you didn't understand what Jerry Dance was about. It was me sharing my life with you guys. I got busy and I couldn't get to you, but
Skipper, the official party DJ.
Wewe ugire mwanake, ugire kehe. Oh, vasi yako iliandikwa na utakire hakiri we, utakire tobo. Uresiria we bere monono utuituo gobo. Go bueno, uka haha gohe mokobo. Juko ya video ya pure, the best umebahi wabe. Niki ugasi eti yeguo, mwire tudwe zabe. Nama nama nyongo tuma ire tumasabe. Ati unachorea ma boys, labda namba saba. Ati uwezi saidika, wendelea kusafa. Ati kukumuitu, sijui kukupono. Saizo ni nini, endo kasi pale altona. Oo mwenzako, chua kuna kitu mneza kula 5 stays po kuwa vako.
Now here, yes, make yes, 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 yes.
Wechi pake sabitu, nimekoche unako.
Kuja kuku kwenye shidek, kuja kuku piga miti. I know you've been yawning for this.
Chusai misha kuja ka wiki. Najwa kuna vlome ni misi. Usichali mambo itakwa fiti. Na kuja kuku piga kiss. Na kuja kuguzo matiti. Na kuja kuku piga shidek. Na kuja kuku piga miti. I know you've been yawning for this. Chusai misha kuja ka wiki. Najwa kuna vlome ni misi. Usichali mambo itakwa fiti. Na kuja kuku piga kiss. Na kuja kuguzo matiti. Na kuja kuja pa kwa kiti. As soon as I land in the city. Yosi kusivaya ata panty. Juna kuja na njia fisi. As soon as mifika Nairobi, airport na kupiga kakwiki. Then as soon as tufike kwa keja, I swear uta jone mazishi. I'm coming to give you the tongue, cause baby you know you the one. I'm coming to lick it and girl I'ma lick it until I'm done. I'm coming to give you the tongue, cause baby you know you the one. I'm coming to lick it and girl I'ma lick it until you come. Na kuja kukupiga stick, na kuja kukupiga miti. I know you be on it for this, juice ame shop itaka wiki. Na choku na vlome ni miss, usichali mambo itakwa fiti. Na kuja kukupiga kiss, na kuja kukupiga use my titty. Na kuja kukupiga stick. Na kuja kukupiga miti. I know you be yawning for this. Juse me shapita kawiki. Na choku na flow many miss. Usichali mambo takwa fiti. Na kuja kukupiga stick. Na kuja kukupiga miti. Mekwa na my fantasies. Kenbeti ni pande yundege. Mechoka kupigwa na njeve. Na kuja kukupunguzia nyege. Ukustetu madini kibao. Wanani tamani. Maka walami. Wanani ofa punani. But mina takele macha nyumbani. Na kuja tu misbehave. Kazile pati za masaku. Juse wa wili tu wachani. Kama madenge na wahu. Sijali mine sema hadarani. You a queen since chana flani. Na pia nono kiwa mama nani. Juna kuja kani mi mwagandani. Na sijite manome kama ujui kulamba. Juwasa me onja kwingine utabaki kwa blanda.
Kata
hii ni kulima vile mi wanampanda. And if my girl is sitting at the top, then si wezi maiku wa anda.
Songong kuwa duka. Kudiku jata katoa kutu. Wambo ndio form anadai sekete. Finyali la lolo bila kelele. Ding-a-ling-a-ling is a it man thing. Bichwa kipao tunaligolizing. Deka juice rather than kuketa tako.
Three for a big taco. One, two, get a taco. Three.
aditako.
Ukikatika na haga unawaiwai. Waroro wenye tako wanadaidai. Vitu safi mangwai tuko high high. Limore cheki vile pungi mesimama. Niko bridge niko on samahani. Mbichwa kibao tokea jogizani. Ziwake sana tu dare hama fainti. Zikishika unawai mshikaji. Ndani ndani kwa ndai ni mamanzi. Meditation marinating the formation. Cheki vile wanambao kia tumbati. Mabdemu wanawaini kwa mbikaki. Ona vitu zinasonga maskani. Tingi tingi cheki sianda fiti fiti. Digi digi wanabam digi digi.
Aki switu ni amusha kijiji.
Watu get a taco. Three for a big taco. Watu get a taco. Three for a big taco. Watu get a taco. Three for a big taco. Watu get a taco. Three for a big taco. They say I'm getting money, talk to devil, my Bugatti. They say I'm getting money, Junshamba ya di Ferrari. Nisiko ndani yani,
akicho coach rada gani.
Siku izi masomo stress, labda tsome tai chi. Walai mademu ituanda ndugu wa fiti thandriti. Nairobi kuna manzi ya bure, labda dos na BBC. Rap yako Mr. Mbui. Kanya, Kenya, Dubai.
Yeah. Na ukitaka pesa, I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up, hands in the air, I say get up, put them up everywhere, go get
Skip up. Skip up, the official up. Party DJ.
The number one spitter. Hey. I wanna get you high, but you not take it, so I'll take it slow.
Got one,
and after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now Africa, 10 years, you may well watch out the law. Some of them are hate, cause of how we keep it for law. It's just they wanna be when they look into the mirror. Sisi yo ma kila, kila, kila. Hey Kasabunyu, diyo blessed ni me grow Kasabunyu. Diyo blessed na kabo from Kasabuni. Hii ndiyo blessed na nino. Kama uja juwa nita make it right, you know. Oyole,
do mali mimi ni na stay. Oyole, this way you gon' find me every day. Oyole, I will not care what they say. Kayole till they put me on a grave.
Uki pika marawundi magizani korido. Ukuni kubaya buda ni kungorido. Uje to andula wasa teki nyonginyo. Uje teki nyuma wasa teki morinyo. Atuko bezu, tunatoma tukitana. E vibes eko sawa tunacheka. Meditate tukicheki wasitana.
Skip up the official party DJ.
Kama unanoma buda basi uneza bring it. Kama ni biasara pia uneza tui bring it. Kama ni kasupa, so bring it. Tunajua flex, stick up baby gala bring it. E choko zona guta zupa du. Koko wa iyera liko luta du. Esefu wao izi ata zupa du. Vaskani no mamada na kapu. E Kasabunyu, diyo place ni megro Kasabunyu. Diyo place na kapu from Kasabuni. Hii ndiyo place ina nino. Kama ujajua nita make it bad you know. Oyole,
do mali mimi ni na stay. Oyole, this way you gon' find me every day. Oyole, I will not care what they say. Kayole till they put me on a grave. Hey.
Nitindo tagore.
Daga daga daga.
Mimine tagore. Kila mutu tagore.
Shakolavo, Tukawa show a type at a soon. Jumping chats from July back to June. Engineer Tani Tap Chapa tune. Jurandi Kayole imefika Kasabun. Fire burn, brother Wagwan. T-Dad Papa Jones, Nima Batman. And one time for the fam and all the pretty show this A gal, what a bam bam.
Skip up the official party DJ.
Bada 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 bada
Watch and go zero looking like a baby. Moji and Jabili, we drop this a heavy. Increase we party, increase we heavy. Aki uliza, washo increase na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa chiza. When we think of Bawa, he has done for me. Daily blessings coming.
Bawa! So na shukuru niko sawa, so mina vimbada na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
Vimbada, 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 energy. Yomana vimbada 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 bada 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 energy. Synergy.
Skip up the official okay, party okay, DJ. You keep dancing.
So na shukuru niko sawa, so mina vimbada na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
Vimbada, 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 energy. Synergy. Yo mana vimbada, 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 bada, 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 energy. Synergy.
The pastor's name Ayengwa, Liku brother to Donien, next door neighbor to Boloyen. So come and defeat and him a queen hang. But him say we don't take kung fu techniques without Jesus, cause she say wa. Goja, watch and translate. Without Jesus, they're dead man walking.
Awa, awa, wana, wana, pesa, uyu, uyu. I do him all in the vanity way. Bow, awa, awa. Tell them Jesus Skipper is everything.
Even the China no bingo niya kuna kumfu. Kazi ni kuwe bana kusifu. Akuna degree but Jesus a the teacher shifu. So kama ni dambi tunakashifu. Them in a hurry but in reasons them going now yeah. They don't know Jesus and Jesus and the way. Wamepotea kwa giza, akuna mwangaza. Wezi bila Jesus, but anyway I'm just a messenger. Power, God I'm a manager. Akisema na tenda, akipanga na fuata. I'm just a vessel.
Awa, awa, wana, wata, pesa, uyu, uyu. Ajui mali ni vanity mwe, uyu. Ame, tupa, mbao, awa, awa. Tell them Jesus is everything.
Think them a do, man, and live me like ash. Them focus on things that can satisfy flesh. Hey, think them cherish, make them perish. Them focus on wealth, them focus on money. Thing that can make them wake up early in the morning. Them still have them, but them still money. Shanty now, 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 now,
now, now,
official party DJ.
Napokea baraka toka Mungu.
must die. That big mansion ain't go close by. And a private jet, man, I don't lie. Yo te pin a white collar, I'm a bow tie. Usa manga godu say diya walo jipe amutisha. So call me David vele mkono narudisha. Nasema sante nasi pupa mse. So if ya nini natakupa, that's if you can pray. Na atakani na wabore. Nikishinda na wataji ya kayole. Bora ujue sinangore. Bado tunashine, ama vipi boze. Kushine tunashine, ama vipi oji. Kwa mwenyezi tuko fiti oji. Kwenye roho mbaya tunawaheka fit. Tatuwakanyagi fit ndi. Ndo baraka ziki kamone. Kwa mbali wabaki wakilia kama tunde bi. I got the congregation saying your pastor ni moto. Nikitibu na kafunga, misi daktari msoto. Brand international, sastaki loko. Bora hai, weather chai, I'm a Cadbury Coco. The thing, bora hai. Bora hai. Bora hai.
This is DJ Skipper.